muso serantolantan kunda farafina bun kan burukina faso forobatɔn muso serantolantannaw binna mali taw ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen mali kanu na mali muso serantolantana agaisa jara de ye burukina faso jɔ lamaga sanga sabana na ɲɔgɔnda bena to o cogo la fɔɔ ka taa waati kofɔle ban a serantolanta ɲɔgɔnda tana kunɔraba ye kalo ye tile 12 san 2023 a tana general mathieu kereku tɔgɔla serantolantanyɔrɔ la ko tonu benɛ jamana kan burukina faso serantolantanyɔrɔw walisa u ma ban dilali la u ɲangilen lo kafu fɛ burukina faso ni mali ka serantolantan ye tagali de ye kɔsegini ɲɔgɔnda be tan bamako yan tarata nata juye kalo ye tile 18 san 2023 ɲɔgɔnda nunu fila bɛɛ be don jeux olympiques paris san wɛrɛ 2023 eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ se sɔrɔli burukina faso musolakaw kan o ye mali gɛrɛsɛgɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka kosegini ɲɔgɔnda makɔnɔ ni ɲɔgɔnda nunu fila kuncɛra mali ni burukina faso seba ale ni zambi de be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnda tako filanan na zambi ka fara jamana wɔɔrɔ wɛrɛw kan olu sen tɛ eliminatɔr ɲɔgɔnda tako fɔlɔ ɲi na kafu farafinago serantolanta ɲɛmayaso y'a yira ko jamanaw senkola bonyana kosɛbɛ kani musolakaw ta tɛmɛnɛ kɛnɛ kan o jamanaw zambi tunizi marɔk kamerun nigeriya botswana ani afriki du sud farafina jamana mɔgɔ ni duru de be ka u niyɔrɔ ta jeux olympiques eliminatɔr ɲɔgɔnda nunu na ni eliminatɔrw kuncɛra jamana fila fɔlɔ olu de be farafina jɔyɔrɔ fa paris san wɛrɛ 2024 jeux olympiques kɛnɛ kan vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka sira wɛrɛ ka la seli don